waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Caruuraha qaar ayaa waxaa korsada qoys aan dhalin, mana aha qalad caruurtaasu ay galeen. Inta badan waa caruur la dayacay ama waalidkood iskaga tegey. Waxaa dhici karta in qoyskooda dhibaato ama xanuun inuu la soo gudboonaaday, taasoo keentay inay awoodi waayaan inay xanaaneeyaan caruurtooda muddo. Waa halkaa markaa qoys xanaaneeya ama koriya uu meesha soo galo. Waxay qoyskaasu ka caawin karaan caruurtaas intaa qoyskoodu ay soo kabsanayaan. Sharon Brody waxay ka shaqaysaa qorshe dawladdu macluumaad iyo dhiirigelin ku siiso in dadku noqdaan qoysas caruur koriya oo xanaaneeya ama waxa loo yaqaano foster carers. Waxay sheegtay in dad badan ay noqon karaan caruur koriyayaal ama caruur xanaaneeyayaal.
First of all, you must be either an Australian citizen or a permanent resident in Australia. You have to be in good health and you need to be able to obtain clear working with children and national police checks.
Marka u horeysa waa inaad ama dhalasho Australia leedahay ama deganaansho joogta, waa inaad caafimaad qabto, waa inaad heli karto warqad caddeynaysa inaad nadiif tahay oo dambiyo aadan gelin oo booliisku ku soo baaray. Intaas ka sokow, waxaad ahaan kartaa qof keligiis nool ama xaasa ama qof kale oo aysan isqabin la nool guriga, ama wuxuu noqon karaa guri aad leedahay ama mid aad kiraysatay. Waxaad noqon kartaa qof shaqeeya ama aan shaqayn. Marka dad badan ayay u furan tahay, marba haddaad buuxin karto shuruudaha lagaa rabo, hay-adaha ka shaqeeya arrimahan intooda badan waxay rabaan in qofku ka weyn yahay 21 sano. Shuruudaha waxaa kaloo ka mid a inaad leedahay qol ka bannaan gurigaaga, sababtoo ah waxaa lagama maarmaan ah in caruur ka soo baxday xaalad adag inay markaasi helaan meel ammaana oo ay ku sheegi karaan inay leeyihiin, oo ah qol ay iyagu gaar u degan yihiin. Waqtigan hadda la joogo, waxaa Australia oo dhan ka jira inay aad u yar yihiin dadka caruuraha koriya ama xanaaneeya ama foster parentska waxaa la yidhaahdo. Gasam Nujoma oo ah agaasimaha howlgallada ee Settlement Services International oo adeegyo dejina siiya dadka ayaa sheegay inay raadinayaan dad caruurtaas koriya oo ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan ee bulsho weynta Australia.
We need carers to take care of children who are vulnerable from many communities. We need carers who are able to open their hearts, their homes.
Waxaan u baahanahay dad ka soo jeeda bulshooyin badan oo xanaaneeya caruurtaas nugul. Waxaan u baahanahay dad qalbigooda iyo guryahooda u fura caruurtaas. Inkastoo korinta qaarkeed noqon karto mid waqti dheer qaadata ama isu beddeli karta, in cunugaas si joogta uu reerkaasi ula noolaado waxaa loo yaqaano adoptionka, laakiin inteeda badan waa waqti cayiman oo gaaban. Dadka caruurtaas xanaaneeya waxay guryahooda ku hayaan inta dhexaysa maalmo ilaa bilo. Sharon Brody oo ka tirsan Fostering New South Wales ayaa sheegtay in ujeedadooda ugu weyn ay tahay inay ilmaha dib ugu celiyaan qoyskoodii dhalay.
Option for any child coming into care should be to try and restore them back to their birth family because children
waxa koowaad ee ilmo kasta oo dad xanaaneeyaan u baahan yihiin waa inuu noqdo oo dib loogu celiyo qoyskii dhalay, sababtoo ah caruurta marka ay ugu fiican yihiin waa markay qoyskoodii dhalay la joogaan. Marka dawladdu waxay hadda ka shaqaynaysaa inay qoysaska si hoose ula shaqayso oo ka caawiso in caruurtooda ay si farxad leh oo ammaana ula noolaan lahaayeen, waana ka caawinaynaa. Taas macnaheedu waxa weeye inaannu helno dad xanaaneeya waqti gaaban oo naga caawiya nidaamkaas. Waqtiga gaaban ayaa marmarka qaar gaari kara 18 bilood ilaa 2 sano. Marka haddii aad rabto inaad noqoto qof koriya ama xanaaneeya ilmo aadan dhalin, maxaad samaynaysaa? Sharon Brody waxay leedahay waxa ugu horeeya waa inaad la xiriirto hay-ad ka shaqaysa xanaaneynta caruurtaas oo codsi aad u dirto oo buuxisid foom.
Once you've made that application, there's a period of training and assessment that can take anything from 3 to about 6 months where the agency will work very closely with you.
Markaad codsiga geysid, waxaa jiri doona waqti tababarid iyo qiimeyn ah oo u dhexeeya 3 ilaa 6 bilood oo hay-addu si hoose kaala shaqaynayso dhan kasta oo korinta caruurta ah. Guriga ayay kuugu imanayaan si loo hubiyo in caruurtu ammaan yihiin. Waa in lagu soo baaro inaadan dembiyo gelin, waxayna kula qaybsanayaan dukumiintiyo ay ku qoran yihiin waxaa lagaa doonayo iyo sida nidaamku u shaqeeyo, waxayna baarayaan inaad ku habboon tahay inaad caruur hayso iyo in kale. Markii lagu ogolaado inaad noqon karto qof ilmo xanaanayn karana, hay-addu waxay kaa taageeraysaa howlahaasi, waxayna kuu qabanayaan qof kula shaqeeya ama case worker oo kaa caawin doona wixii aad u baahato. Qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya xanaanaynta caruurta ayaa si gaar ah ugu takhasusay caruurta ka soo jeeda dhaqamada kala duwan.
It's really important that children are placed within families who can support their cultural, religious and traditional practices.
Waa muhiim in caruurta loo geeyo qoysas ka taageeri kara dhaqankooda, hiddahooda iyo diintooda, si aysan qala u dareemin oo ay u dareemaan inay gurigoodii oo kale joogaan, sababtoo ah markii horeba ilma gurigoodii laga soo qaaday argagax ayaa ku soo dhacay. Gasam Najuum ayaa sharaxaya in cunugii loo geeyo qoys afkooda kula hadla oo la dhaqana, marka dambe ay u sahlaysa arrintaasi inuu ku noqdo qoyskii dhalay. Samaah iyo saygeedu waxay xanaaneeyaan 6 caruura. Waxay caruurtani ka soo kala jeedaan dhaqamo iyo dalal kala duwan, laakiin dhammaantood waa muslimiin, taasoo u fududeynaysa xanaanayntooda iyo korintooda.
I guess it just makes it easier to just live life and just go along with our daily activities the way we usually would. So whether it be, you know, halal.
Waxaan isleeyahay waa noo fududahay inaannu hawlaheena caadiga wadano oo sida caadiga ahayd u noolaano, hadday noqoto inaannu cunto xalaala soo gadano ama masaajid aan aadno, maadaama aynaan ka fakarayn in caruurta qaarkood aysan arrimahaasi ku habboonayn. Inkastoo ay qirsan tahay in caruurta aadan dhalin hayntoodu aysan sahlanayn oo qofku u baahan yahay adkaysi badan, saasoo ay tahay ma jirto abaalmarin ka fiican, ayay tiri, ee aad meel kale ka heli karto oo aan ahayn inaad caruur xanaanayso.
Overall, I would say it is extremely rewarding for both the foster carer and, you know, the child. People will always come and tell me, you know, you're so good, you know, for taking these children in, but I would...
Guud ahaan waxaan dhihi lahaa waa wax abaalmarin weyn ah. Dadku waxay igu dhahaan qof fiican ayaa tahay maadaama aad caruurtaad haysid, laakiin waxaan markasta ku dhahaa aniga intay siiyaan caruurtaas iyo intaan aniga siiyo way isleegihiin.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.